jajja emundu agenda lwanyise ebyali binyigesero omwali efuga bbi wamu n'okutta abantu byali bingi okusosola mu mawanga wamu n'okubba obululu byali bingi okuteeka abantu ne babajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina bisango abakuumi b'ensokozesa obubi emundu byebyanyiza muzeeyi n'agenda mu nsiko ayina bisseemu ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe ebintu bisseemu abange bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mumugambe ebintu bisseemu mubyalwanya muzeeyi ono mwalimu obwavu naye sente n'abuuse nnyapaana abantu badduka mu malwaliro bafiire waabwe nga bbiiru y'eddwaliro esusse nnyo mpozza omugenzi kundi we baamusaba ennyingi kyoyo twabonga naye awo ne baweereza essente ebintu byanyakumanya si bya buli munnansi kati ffe abayimbiriza onoolaba gye binaatukomya ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe ebintu bisseemu abange bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mumugambe ebintu bisseemu napandagaali alinga eyazzeemu ntidde position bakwatwa nga nsonzi bawamba omwanawo ne bakusaba essente olwawo ziweereza ne bamugjako ensingo okuwolereza gwe babbako ettaka otwalwanga omubbi bw'oba olemesa abanene okukuza ensi eno nagenze ekiboga mbimugamba ejjuusi naye banaku bannange banvumye nnyo nnyo kasajja gwa kasiru kawuzuumya embaliga muleka atulumye aliko wanaatuleka twe twamukwasa omu mukama yaalimanya kati we baabiŋŋaanye kwe kuweereza omubaka naye nno bisseemu ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe ebintu bisseemu fenna tugambe muzeeyi ebyamulwanya bisseemu abeeyo mumugambe ebintu bisseemu nanka bino tugambe bisseemu ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe ebintu bisseemu amala emirundi abange bisseemu ebyamulwanya bisseemu